shorty, baby, you make me happy. Shorty, shorty, baby, you make me happy. Ana mere meta, ana tikisa, shake your body like a snake ma. Umenona, nakupenda, tena sana, yani nakupenda sana. Ni kwa nini, uniamini, nakupenda, penda, penda, penda sana. Ila wanazidi leta nja mama, mimi ni wako milele tele. Nkiwa nawe sitofele, wanazidi leta maneno maneno kwani, mimi ni wako sitotoka ni medata. Wanataka saa, wanataka sema, wanataka saa, wanataka sema. Baby nakupenda, penda. Baby nakupenda, penda.
Basi nipe mapenzi, wako siwezi. Hoi tabani, oh my. Basi nipe mapenzi, wako siwezi. Hoi tabani, oh my.
Kulima ntateseka, hata kusedeleka kwani napokuwa na wezewi ni nadeka. Hata kucheka kumbuka maa, kuteleza si kuanguka. Hivi sasa sewi na ukuka. Toto mzuli, kije, kije ptile, ulinipa sewi, kila kile. Hivi saa wanifanya sewi ni sile. Tuliza moyo maa, tulije tupendane, tupafanye wanga, waulizane, masiotaka, watu wapendane. Na kama nina kosa hane, tuende kwa wazazi, sulishane. Sawilu.
Basi nipe mapenzi, wako siwezi. Hoi tabani, oh my. Basi nipe mapenzi, wako siwezi. Hoi tabani, oh my.
Tena nini, upo na nani? OG,
Sawilu. Ha ha.